mara nyingine tena, mara nyingine tena. Doni kupeleki huu, ukawacheki mapero. Watakupenda, watakula. Watakupenda, watakula. Siku nyingi sasa zimepita, kila siku mimi nakuita. Siku zao zinapita, kila mara huo wanakuita. Nikusho huo mimi unasita, bila doa nikutreat kama sister. Nisema tuingi home wanipita, iyo siyo mila kitaita. Come let me take you home, ucheki mapero. Toni tome kuke home, bila shaka wendo wife kama tirio. Sura meta nyote si sirio, wendo wangu kama stereo. Cheki wazazi, twende home kasalimie wazazi. Siku moja pia utakuwa mzazi, utapenda kila time wakiwa kazi. Utachezi mali jeo ni tamani, penzi letu nanga toki ya zamani. Kila mara mimi kutamani, hadi sasa uzazi ukingoni. Cheki mami vile maumbika, unaheshima zile za kitaita. Ukiito taratibu naitika, sera zako bila shaka watasita. Come let me take you, take you.
Sura meta nyota sisirio, wendo wangu kama stereo.